ya besi wazi.
Pacheko Midundo.
Eti ya woni ya upendu ya nakumpopea, mwezio anakuchiti, we umemngangania tu. Eti ya woni ya kutaki unamshobokea, bada ya kikushinda usije ukatulilia.
Sioni sioni, nachojua ananipenda, vingine sioni, mtaona kesho, leo sioni. Sioni ebu sioni, nachojua ananipenda, vingine sioni, mtaona kesho, leo sioni.
Eti ya woni ya kupendia na kuchezea, as long as amenichagua mimi kunichezea. Kaona najua michezo ndo maana karudi kunichezea. Ebu tuwache tucheze, au na we unataka kuchezewa?
Basi tucheze, si unataka tucheze. Ok basi tuwache tucheze, siku akijisikia kucheza atakuja mcheze. Si unataka tucheze. Ok basi tuwache tucheze, tucheze.
Eti tumlie la zake, mwisho wa siku tunamkimbia, tunabadilisha namba hata akipiga kutusumbua. Oya chatusumu, lakini wanangu si unajua, kumbe unaogopa kuliwa, ila vya watu kula unajua.
We uogopi, uogopi, mina ogopa. We uogopi, we uogopi, jaribu, we uogopi.
Eti nasikia inaga ushemeji tunakulaga, mi siwezi shemeji yangu we kuwezaga. Eti nasikia inaga ufagio tunapitaga, mi siwezi kuna azuma ushakunywaga.
Sijawahi washawahi, mi sijawahi, ila nishamwaga utiai. Sijawahi washawahi, mi sijawahi, sijawahi.
Acha baria, dada njoo tucheze, tujinafasi tujiachie, nabia mkononi taratibu nisikumwagie, kwani kukatika uwezi baka univute unishikirie.
Ona nimekuchafua, nilikuambia itakumwagikia. Mwa magu 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 shula la 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 magu, nakata unaganda kasumaku, nimeshika meza na tetema migu. Magu 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 shula la 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 magu, nakata unaganda kasumaku, nimeshika meza na tetema migu.
Acha baria, Abala MC 26 kipaje, anikiwa Future Music, Future Plan, anikiwa na Pacheko Midundo.
We falas, unapiga beat kama zombi, haujui?
Ashokari wewe, atimu ile ile, atimu ile ile, 26 kipaje, anakubali wanangu wa 26 kipaje, wanangu wapwani mbaka ba. Ashokari wewe, aniko promota mse wa madola. Ashokari wewe, anakubali sana raisi wa festia Savana. Future, 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 future.